X-Wise. Ubano tunzi ndambeje manje yaibu. Waza dhaliso wa chaifa simti ndi manje. One up as batate hustle.
Hey, bangbuza 21 yemibuzo. Bangazon, kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikule. Obangene intwana yamishona kubo. Ngoba laba abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunani, funa uthando olumali.
21 question, nina nemibuzo. Bano bayibheki, lebhifu ngibone ibutho. Benithing newo, kanti nzela ilutho. Imali londaba, tila sifezebo. Basanda masitaba, basandi masibamba. Bagwala masipapa, basinikeza induku mashayana. Siyakudela siyapapa, nisinikeza uthando masithanda. Nyambona siyakhanka, sasivala indlala emakhasana. Kuvuma balosimsa, kuvume nedlozisa. Le ngoma yengozisa, hle hlampani ungayisusisa. Ningibona nginyonisa, sengalindisa kokhozi kuthwa. Le nkabi yengozi, sengikantaka ngoshuni.
Bambuza 21 yemibuzo. Bangazoni, kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikuyo. Obangene intwana yamishona kubo. Ngoba laba abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane. Funa uthando olumali.
Afrika ngemananini. Kwenyakazi umzazila naminini. Namhlanje nginamalini. Bangumele siyibale banamalini. Mahithi nginamaningi. Inkabi nekoti yinyameningi. Man bosa ni na money, au gato nango na ni na malin. Kare banga tula baipi, kajula ngare banga ti. Batreba batreba baiti, kanta gango suni ganti. Hinda bi mai konya naifi, hindu geza kanda naifi. Usuni wenka busu indi, sauta ba wafunyo naifi. Bang biza nge spukbu, melang isa meli bukbu. Yesa mile tuktu, kega bang tanda we zumbu. Sakena babelo moy, kabine hasa wafugito. Sakala bakalumo, bakichimi vene bakaluglo. Basandi wonge, badas yonema. Soilima songe, dima sizinga. We can't give up now, soy pushangenga. Chalo yanzima, chalo yasinda.
Bambuza 21 yemibuzo. Bangazoni, kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikuyo. Obangene intwana yamishona kubo. Ngoba laba abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane. Funa uthando olumali.
Abazazi bafunane.